music, baby.
Yo, misi ya toka ushuwani na mbea siri na jua usulize mchawi nani simi tai metulea misha toka muda na wazazi wanatombea na uyu mimi AK mimi RP maniga ngwea yeah chap chap we uoni bado na baraka zina shuka tena dabo dabo haso mbaya haso bovu lengo kuwa gado na mama anasisitiza ima pige kago it's my time yo devela lay low izo sani so kote mini mona game na control yeah that's for show ni chenga pasi go mpaga seme po bebe vacation mood niko zangu ma serengeti vinyuagi misosi laini mwendo wa spaghetti hizi mambo ni passion sifosi mambo mimi na ndio mana tofoti kubwa katiao mina mima wezi ni own me owner wazi na wachana wanaitaji msada we survive bila dona nshamaliza mission na sasa nipo zangu ba towni wauzanguo kibao na wengi wao jui kufaa yeah
chap chap we uoni bado we uoni bado baba nafungua milango baraka dabo na ujazo chap chap we uoni we uoni bado
yo, na nilidhani marafiki, kumbe nilijidanganya wengi wanafiki na nashukuru nimeona kumbe wazandiki na wafai hawa wana wana mamluki na ili onyo kama lana na speed bars mina elevate na bonga facts mina duplicate and if I die you'll never forget hizo nisha you better celebrate na hii safari sije itimu bado najifunza la sijali kibish bish na zipanga stanza kwetu bali lantarudi safari ndo imeanza daima mkweli itikadi kama askofu bangazo na ukumtani nilawama machizi wanalalama kwamba busy vipi mwana squeezy hatukuoni sana hata kwa show zao hatukuoni hukichana na cheka sana na wajibu wana mradi tupo chini ya jua kuna nalo shindikana
yeah. Chap chap we uoni bado we uoni bado baba nafungua milango baraka dabo na ujazo chap chap we uoni bado baba nafungua milango baraka dabo na ujazo now I know jazz on everything that double blessings follow me blessings shall always follow me all the days from